meɗa hebde tellaji ɗoma ƴewtugol gorko wonande debbo eley ko puɗɗum golle warde joni sifaji idi mum jiimi ɗumne wona feele mali ɗo yewtu dakar to soka jokolema duuɓi noga e nayyi salki feewi debbo ƴeewmo goɗɗo o yummobbo kanko dun noona ko noon ko jaɓa feewi debbo ƴeewmo
oɗo yo debbo cawrowo ñaw coofe hôpital pongier ɗo bomako ɗo docteur Aissata Samal Sekou kañum tan woni debbo cawrowo oɗo ñaw le ñalawma wawi sawrude ko yaata yimɓele noga hen worɓe kañe rewɓe
nden wattu mo pongier na yirwi noon sanne golleji amen no kewi noon ka joni dunkenɓe heewi gomako ɗo e ley kedde leydi ndi nden noon golleji amen ɓuytiki sanne ka ɗum foo tawde alhaali noga yom ñawɓe ɗum ƴewtata ñande foof
oɗo gorko jambirteɗo Ba Aissata Samal Sekou kañum sawrotamo o holliti wiide safari on du ana moƴƴi o jooti ɗum no golle muɗum worri
o fuɗɗi sawrude kam ene wara lebbi jeɗɗi fa jetti hannde gilappuɗumi kay nan samti joni waltini hakkille am ka eko garnomi ko hakkillan jaasi immi noon saabi ñaw o ne wawi wiide hannde rewɓeɓe no hanni jaati yettede eɓe andani golle mabɓe
hono docteur Aissata Samal Sekou no rewɓe le hewɓe wattu joni o ana golla golleji dogotoro yaku ko worɓe andira misal oɗo Mariame Sako andanɗo ñawu ɓerɗe o hollitiɗo koni fana makko yo hokkude jamarde cafaji lobbe
so neɗɗo dogotoro ahan latade ñawɗo ma gooɓo ñawɓe garɓe ga e neɓɓe yo yimɓe muñoɓe ka minen dun en mari muñoɓe saabi ɗum hasinta sanne ley golle amen o hettinade yimɓe famminde ɓe waltinde hakkillaji mabɓe min famodiri sanne e ñawɓeɓe saabi koɓe kasidini ko gaɗannamɓeɓe
no cafaji rewɓe worrino hakkillaji jamarde ne fecci so woɓɓe kollitiɗe ɓe nangguirta ɗum soboy woɓɓe du wona noon mbiri
woɓɓeɓe nakkinni oɗo golle o jawmuji mabɓe ɗum no dullaka ka rewɓe nan jeebomi yo rewɓeɓe kinno ñawɓe mabɓeɓe mino worɓeɓe kay e ñeñal min kinnir golle amen o saɗa jogui kalisi kewɗo a sawrete fa gasa ka wona fewno ɗum wurodi to rewɓeɓe eɓe kinni golle mabɓe no hanniri ɗum kam no mila wiide worɓeɓe ɓuuri jogade sowoy dina rewɓe saabi rewɓeɓe na natti seeɗa ko ɓuuri kay yaade to worɓe saabi kamɓe ɓuuri hinnade yimɓe
docteur Mariame Diakité yomo debbo cawrowo rewɓele cowiɓe o haalino kabaru golle makko worri
ɗumne mela wiide hakkillo mabɓe worɓeɓe ɓuuri andude golle o dina rewɓe kadi wawi latade ɗum saabi rewɓeɓe ɓuuri hinnade kabaru muɗum saabi a fuɗɗan sawrede to debbo mutilaki fewi rimmude ndenno ele golle o wawi ɓamde reedu o yahan e foftere tawa mutilaki fewi hinnade ñawɓeɓe ndenno ñawɗo o tottete neɗɗo goɗɗo ɗum wela fay seeɗa
ɗum e tawde fou rewɓele ƴeewoɓe rewɓele cowiɓɓe ɗum heewa le kedde leydi ndi ko heewi rewɓele ɓe so ɓami fa ɓami deeɗi mbi ko jilli tan debbo hono muɗum ƴeewa ɗum misala ɓeɗo rewɓele wonɓe nokkunodirte Tumbutu Segu kañe motti
ga Tumbutu ga min gala fewi rewɓe usinicologue en tawrede juuɗe rewɓe min jiiɗi dina worɓe en torrami sanne saabi min jiiɗi tawa rewɓe ƴewatami ka debbo andanɗo ɗum no wala ga en mi anda so kabaru jande no anda goɗɗum to metti toon usinicologue ɓe ga fuwi worɓe en torrami sanne worɓe tan ƴewatami soni ɗum no gumo yaade mabɓe ittude kaɗle ma yesso mabɓe newata ko fay seeɗa
tawde wiide oɗo golle yaafa fou ɓeɗo rewɓe lana golle ɗiɗo golleji gaɗi noddango fewde e yeru muɗum heddi ɓe tinno nangga ɗiɗo ɗati saabi de ɓinguel adama ko a sela yidde fou a wawan gollude ɗum